This is an MUT Radio podcast.
Okay, so today we have, as I have mentioned, Usithabile Manyamboso with us. So, Usithabile is a South African gospel singer, recording artist, and entrepreneur based in Durban, KwaZulu-Natal. So she is known for her powerful voice and uplifting spiritual music. So, njengoba sihlalele ingoma yakhe, her latest release, the EP Nguizolo, which was launched on March 28, 2025. So, in addition to her music career, she has a music singer, Jake Pela. She's also a mother and a businesswoman, reflecting her multi-faith role in her community. So, she is also associated with Joyous Celebration, a re-owned gospel ensemble in South Africa. Sawubona sis.
Sanbona ninjani?
Siyaphila njani?
Ngiyaphila na.
Sikhuluzisa kanjani namhlanje? Use MUT Radio.
Ngizizwa ngijabule kakhulu guys, ngiyabonga. Ngiqhama ngiyabonga kakhulu.
Nathi siyajabula kakhulu ukuba nawe namhlanje. Thank you so much for accepting our invitation. So if ungasibeka nje, put us through ukuthi how did it all begin? Ungena like in your journey of music. Kuqale kanjani?
Okay, ngaqala phi nje Nkosi yam, kuningi. Kodwa ngaqala la ekuthenini khona ngaqala ukucula kahle ngemncane, so ngasho ngathi kumina kube ipassion ukucula yabo. Then emva lokho ngemncane ngaqala ukucula esikoleni. When I was doing grade six, or what go four, standard four.
Oh, yes. Yeah, yeah, back in the days.
Kago grade six, in kakono tula. So, emthandazweni and got to enjoy skoleni tulo, and then kabo kono nje into nje, and since this full being ash, she's a long and the less man. Then got tula, and all the cats go kono tula like tula, let's see. Yo, 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 ilele kama, yo. Lapho ke kwakucula lo culo ke then ngemfishane ke ngemfishane kwasiyama abazali bami bathu bafishane, so ngangivule grade 6, so sasim kwakum grade 5, grade 6 and grade 7 ngemva kwethu. So othisha bayas like uba lo culayo because angimonakali. Then emva lokho ke bangiveza ke then ngaqala lapho ukucula ke nasesikoleni ke ngicula ke until high school ke nakhona la ngabona khona ke sinoyazi ucula ngiyakwazi la ngahlangana khona ke no Dwame to Sanele Mtolo.
Okay.
Yeah, waqala ku Sanele Mtolo. Waqala lapho kahle hle umuntu oqala ungculisa uSanele Mtolo.
Okay. So that was your biggest musical influence.
Yes. Yes. So waqala ungculisa ke ama group senza ama competition, isicolo ma competition. Yeah, so nje ngaqala lapho ukucula ke.
Wow, like it start from way back. Usuka kude nalento le kade yabakwena.
Kade yabakhonjwa ngisho nje ukuthi nje isekhazini semathanjeni.
So that's when you realize ukuthi kahle kahle umculo was your calling kahle kahle.
Yes, it's my calling.
So, mengasu sinike nje a bit of an overview about your recent EP Nguizolo. Lesanda kuyidlala njengamanje nje ukuthi I see even on our socials, it has touched so many people. So can you please tell us the story behind it? Your writing strategy?
Okay. Lengomale kwameni iya inaleyo nto nje Nkosi yami. Okay, ngeke ngafiki la because ukuze ngifike kuloko ngiboza kona ukuthi ingoma njani ngibhale kanjani yonke lonto leyo. Mina ngumuntu okhule engenabo abazali ne. So ngikhole ekhaya kamama and ubaba mashona nomama mashona. So ngaba nalento yokuthi ake ngiqale impilo ngiyodlalela ngedwa ne. So ngihlale ngedwa for 6 years emqashweni. So icula kunguwizolo laqhamuka lapho. Kahle iyona culela ngaqala ukulibhala. So I was eating ngidla then emva lokho bakhona nje lento ethi nguwizolo namhlanje phakade. I'm like, look, ringa lente engqondweni yami nasendlebeni kubizwa namhlanje. Then ngasathi ipeni ngabhala phansi yabo. Ngaliyeka kanjalo. Kwathi ngelinye ilanga ngafikelwa i-tempo inazo zonke lezinto lezi ifakwayo. Then emva lokho ngase ngali-recorda ke.
Oh,
yes.
So aqala kanjalo ukuthi nje kuizolo wabusuluqhubeka even nama lyrics.
Yes.
Hayi ngempela libathintile abantu abaningi. And I can see ukuthi like even on TikTok nje when I searched it I was like, "Hi bo, okay, this is nice." So I'd like to know ukuthi so how did you start with each dress celebration and how did it end mhlambe mongasichazela kanjalo?
Okay, go dress celebration kosiyami. I'm not a part of Joyous Celebration,
yes.
But ngabizwa as Joyous and Friends.
Okay,
yeah.
Okay.
So ngathola nje call kwathiwa ungakwazi ukufika azokwenza sound check.
Oh,
and
yes,
I was like,
yes.
Okay, oh my God.
This Joyous Celebration.
Yo. Angifuqama nga was so excited, I was so happy ukuthi mina sabile and angifuqama nge kwakuyi dream yam vele ukuthi ngibe a stage ne Joyous Celebration. Akekho futhi to oh musician ongafisa ukuba lapha ya because kuyi platform e rights amfuqa mamanga and then I was like nkulunkulu wami ngizocula liphi iculo ngangihambe ngina lento ukuthi ngikazi ngizoculani ngikazi ngizokwenza kanjani and then kwavele kwadlala ingoma yami I was like yes ngobizona namhlanje bathi hayi secula lengoma uzocula lengoma I was so happy mfuqamanga and ngiyabonga kakhulu kuba bulindelana nemkhize ngiyabonga kakhulu mfuqamanga it was a great opportunity kumina a big opportunity
ngiyabela umuso ngandele
bani ungandele bani ukuthi nje uthi uqala nje fethu uvela ku industry then po Joyous Celebration angifuqamanga kwenje opportunity rights
and I'm sorry belangela iyohle isegameni lakho ukuthi you have been there with Joyous Celebration so nje there was like a greatest opportunity and thank you so much for sharing that with us so if I could ask if like you'd like to collaborate with any artists nje local or international ngabo ba wena what's your favorite gospel artist nje
oh my God baningi inkosi yami baningi bathandayo kodwa ngizobala ke labo about 2-3 ngiyamthanda Nkosi yami uXolo Mncwango
oh my God
ama ngiyamthanda angiqabanga yabo uXolo Mncwango Hle Ntombela and Londiwe Kamasondo Cele yoshem ngiyabathanda ngingajabula kakhulu
bana leyo nto leyo
nje ngikhohlona Nozipho Phiri oh my God Nozipho Phiri
phakathi
inhliziyo yami yeah shem ngiyabathanda kakhulu so yeah
thank you so much for that so what are the challenges have you faced in your career especially as a woman in gospel music because siyazi ukuthi like for you ukuthi ufike lapha khona lo oqala khona So what are those challenges o wadlula kona washo ukuthi yeah bengangazi ngidlule kanjani la kodwa I'm glad ukuthi ngigcine sengifike la ngifike khona
Eh mfethu baningi ama challenges abakhona especially if umuntu esifazane because abanye bayithatha advantage ukuthi umuntu esifazane yabo umunye afike as uzosiza kanti akazile ukuzosiza yabo So Iguningi vethu mangazi ngaqala kuphi kuningi ihlangabezana nalo
so
yabo ngathini Nkosi yami yabo mangabe uqala legend idinga kahle ube nesibindi
yeah
ifunge nasi sibindi ngeke uzube ku music industry because ziningi izinto ezenzakalayo sometimes uzobiza endaweni uthi uyeza kuthi sibalana uthe awungabi khona yabo and then mele uphila naleyo nto and ungamkhombisa ukuthi uyazi yabo so there are many challenges abakhona nje nanokuthi if wenza izinto like mina ngeke ngenza ama worship nights yabo and then ilabo ngibona khona ama challenges amaningi so ngenxa yokuthi ngiyawenza kunabantu abangisupportayo abathi no sizokusupporta ngokuthi nokuthi uthola ukuthi okunye kusenzeki yabo ngendlela bengiplane ngayo and lapho udinga ukuthi ube nabantu abenhliziyo yakho abantu who will understand ukuthi no saka shashayi
Yeah.
Ayikho yona. Ayikho yona. And into emnandi ngami mina anginawo umuntu ongisizayo yabo ongisizile yabo ngaphandle kokuthi ngihlangane nobaba. Oh, nginobaba bafethu. Nginobaba. Ginobaba wami umpostolo uDladla hoshe ngize ngibe namhlanje ningibiza nje go kuma radio station because of umpostolo uDladla so I appreciate him kakhulu cuz uthe emefika empilweni yami waveza ukuthi ungubaba and then wangibuza ukuthi sisabile yini oyifunayo ngamthi sibaba nginomsebenzi osestudio and kade wahlala yazi lengoma le ngai recorda nga 2023 njengoba iphuma 2025
nje ngoma
yeah so nalapha kwakusana kwakuhama challenges ukuthi angikhona ukikhipha because anginawo ama finances yabo and even ngifisa ukubeka akubekeki yabo zinengizinto emele ngizenze
yeah
so ngokuqhamukayo so umpostolo uDladla ke wangisizile nkosami so baba ngiyambonga kakhulu ube sibusisa kakhulu empilweni yami yeah
shout out to umpostolo
uDladla
because like there are so many artists abafisayo ukurecorda or keep ingoma but because of finances yeah. I feel like we need ama sponsorship ways like they help ama artists akhula because maningi
yeah
it's a lot of them we want ukuthi nje bahlushwa ila oma finances and sometimes you find people ba to advantage kubona ngoba nakuphela bayidinga le bali le so now they have to take advance mostly women there's a lot of people that I know about tattoo advantage ukubona and sometimes akuze abazibangalithola losizo le kade building
yeah
sebenza okukhulu
thola ukusuwenze kakhulu uthenjisiwe nanokuthi umuntu akuthembisa athi okay ngizokusiza yabo khona nje wangithembisa even manje abangazi banginikeze and then and then it's challenging ngifuqa manje because if uzothi okay ngizokusponsorish okay mina sengiyibambile leyo uzongisponsorish and then abantu engisebenza nabo ba like okay siyazi kune sponsor if sponsor singasa sesiphula out senginenkinga yabo sengazi ukuthi mina sathi imali yabo so ingakho ngishilo ukuthi kubalekile ukuthi ukusebenza nabantu benhliziyo yakho abantu uNkulunkulu azokunikeza bona abantu who will understand ukuthi uyazini ayikho yona imali yabo and then if isikhona imali bakhombisa abantu ukuthi no yazi guys ikhona imali manje and ubanikeza abantu mina into engisizayo ku music industry ukuthi ngiba honest mfethu yabo if kungekho akukho if kukhona kukhona and ngenza show uma kukhona ukuthi ngiyabanikeza abantu ngezama ngayo yonke indlela ukuthi lokho khona mina sengenza ama shows out 3 but angaze ngithole even u 10 rand even 5 rand yabo because ng understand ukuthi lento engiyenzayo okwamanje ayikanga ngifakele imali and angeke ngifakele manje
but you trusting the process yes, at some point
yes one day yonke le mali engiyikhiphayo izobuya yeah so yona indlela e right ukwenza ukuthi i relationship nabantu gcine u right
yeah ngempela yazi there was this other time when like I spoke to this like other like close sister ngasho ukuthi sister in Christ that I have and esho na ukuthi like she was like really struggling as well she was a good singer but she was struggling esho ukuthi khona umculo engangimbiza ngegama owamlindisa wathi nje akahamba e studio wamlinda usuku lonke nangakusasa wathi akaphinda afike futhi uthi lapho akadlile ngisho nemali ogibela akanayo uthathe imali yakhe yokugcina wathi nje ngoba lo mculo ngiyathemba ukuthi khona into azongisiza ngayo wahlala e-studio nangakusasa futhi wahlala uthi nje wazi waphindela ngeenyawo ngenhlahla ke endleleni ebuyayo wathola u-lift kodwa nje I feel like people who are in power like sometimes they take advantage because you are in need at that moment
yeah
and akukho right inkosi yami
ay akukho right
umuntu uyayiphandela ngendlela yakhe
yeah akukho right yabo nje mina omunye ubhodi wathi ngangikhulume nje naye odumile all right and wang advisor kahle ubaba ungongoma wathi ngathi mne baba kanje 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 wathi baba ungongoma no awumdingi umuntu ozokusiza njengamanje izinga lakho liyakhuphuka yabo wenzela ukuthi uma usulapha ya phezulu kungabukhona umuntu okupointayo ukuthi yabo
ulanje
nxa yami wathi no i process wathi nje trust the process uzobona kuzokwenzeka and lawo mazi lawo ngawabanga face ngikuqhawa ngabam and yabo ngingizwe yabo ngiyaqala vele ukhipha yabo so mangizwe ingoma zami zidlalwa and ngibizwa uma registration nginalento ethi no yazi namazi abamgongoma
kanzeka
kancane kancane kuyenzeka ukuthi thina into engiyibonile sina as savela as music ku music industry sina into ukuthi ngifuna ukuvela then mase ngiyaphuma mase ngiba big kanti no kumele kube khona ama processes odlula kuona until ufike la ufika khona and if uNkulunkulu engakakubeki kulolozinga understand us no angakafiki kulela zinga ngioperate la kumele ngioperate khona okwamanje and futhi laba basebelele phezulu make sure ukuthi now we have support because now uzofika lapha phezulu
yabo
uzobadinga so ilonto nje eyangenza ngaba strong ngathi yazi yini lento le ikhona isegazini nalokuthi fethu ke vele akuyona into engavuka ngathi yabo into vele engaphakathi yayivele ikhona
so I would like to ask ukuthi what message do you hope your listeners to take away from your music ukuthi yini lo ufune abayithathe le ngaka nje ukuthi is it hope? Is it faith? Like, what is it that you want them to take in your music?
Okay. Into engifisa abalaleli bayithathe ku music kwami. Umusic kwami uvuselela kakhulu ithemba. Kubantu abasebelahle ithemba. Ukuthi no yazini uNkulunkulu sakhona. And uNkulunkulu sanguye futhi. Akushintshi fate. Akaguquki. Yena uhlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga unguNkulunkulu ongashintshi futhi ongaguquki. Which means noma wena ungasuka in your presence. Kodwa in his presence yena akasuki yabo. Kusuka wena yena ongasuki and wena futhi ozoyibuyisela. Kwe presence yakho uNkulunkulu akubeke kuyona so into engayisho ukuthi ungalilahle ithemba noma ngabe kwenzakalana empilweni yakho ithemba ungalilahle hlala njalo umthembu uNkulunkulu noma ngathiwa akusathembisi kuyenzeka angathembisi ubone ngazi ukuthi ayikho into eyenzakalayo akuthembisi kodwa uNkulunkulu muthembe njalo uNkulunkulu into engiyibonile mina ufuna abantu abamethembayo akamfuni umuntu ozomthemba ngoba Mthembe noma.
Yes,
ungamthembi ngoba mthembe noma. Noma ubone ukuthi lento engikholekela yayikho mana ayayenzeki. Kodwa still usanguNkulunkulu. Mina ngeke ngisho njalo, angingakutholi lokho engidingayo. Kodwa awushintshi wena uguquka usanguye uNkulunkulu. Usamile, usayinkosi yamakhosi.
I sponge calling a lot Masla. And one last question that I'd like to ask you. What is that one gospel song? Engenza uthaki yone yakho that always lifts up your spirit. Njalo wawuzojokusu down vele uthi yazini. Into ezongisusa nje kuba ni down ile ngoma le yiphi lo ngoma le
uthanda. Awu maka ethi ngicula izolo. Ethi ngicula izolo elethi umuhle umuhle baba xola umncongo utshelile nje. Umkhulu baba siyavumela nomo le baba.
Oh.
Yo.
Yeah, mina ngithatha lethi ungugu
phila manxeba akho aliyezago. Yes, qalabele manje.
Ngivela ngibona ukuthi yazini ngangena ke manje, ngangena phakathi.
Well,
thank you so much for making time today. We really appreciate ukuthi ube khona la imaphi nje amagama okugcina nje ongathanda ukwashare mhlambe your socials mhlambe kubantu abalalela bangathanda ukuthi like to follow your music ikuphi ongathanda ukuthi ukushare mhlambe like do you have a Facebook account Instagram
yeah kubalandeli bami ngikhona ku TikTok I'm Sithabile Manyambose ku TikTok and ku Facebook ngosithabile manyambose Instagram ngosithabile Charmaine.
Yeah, Charmaine yimbe.
Sabele Charmaine. Abafisa ukungumema enkonzweni. And you guys, beningumema bafethu, beninenkonzo la. Kodwa ngisakumeme. I don't know why.
Donza ngocile.
Cela ungidonze. Yes, ngiyatholakala enambeni yami ethi 067-6229186. Ethi 067-6229186. So ngiyatholakala bafethu kakhulu. And ngakuthokozelela ukuthi ningiqashe ningimeme so that ngifike ngenze uNkulunkulu lo kafisa ukuthi ngikwenze
siyabonga kakhulu
ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kakhulu guys
thank you so much
this is a MUT radio podcast